Matayo 26. Kane Yesu osetieko wechego duto, nowacho ni jopuonjrene niya,
"Ung'eyo ni bang' ndalo ariyo sa Pasaka biro betie, kendo nondhog Wuod Dhano mondo ogure msalaba.
To e kindeno, jodolo madongo kod jodong oganda ne jochokore e laru mar jadolo maduong' ma nyinge Kaiafa. Negichano kaka digimak Yesu ling'ling' mondo ginegi. To ne gineno ni ber mondo kik gimake e ndalo sao, nikech dipo ka ji otimo koko. Kane Yesu ni Bethania e od Simon jadhoho, dhako moro nobiro ire gi chupa molos gi alabasta, moting'o mo mang'we ng'ar ma nengone tek, mi oolo e wi Yesu ka Yesu chiemo. To kane jopuonjre ne oneno kamano, mirima nomakogi, mi gipenjore niya,
"Morni iketho nang'o? Ka dani oloke, to da okelo pesa mang'eny mi opogni jomodhier."
To Yesu nong'eyo gima giparo, mowacho nigi niya,
"Ere gima omiyo uchando dhakoni? Osetimona gima kare kendo maber. Joma odhier ni kodu ndalo duto, to an ok an kodu ndalo duto. Kane oolo morni kuoma, to nomiyo ringra odoko moikore ne ik. Awachonu adier ni kamoro amora manolandie wach maber mani kuoma ni e piny duto, to gima dhakoni osetimo bende nohul kiparego."
Bang'e, ng'at achiel kuom jopuonjre Yesu 12, ma nyinge Judas Iscariot, nodhi ir jodolo madongo, mopenjogi niya,
"Ang'o madumia kaketo Yesu e lwetu?"
Kuom mano ne gimiye siling 30. Omiyo chakre chieng'no, Judas nochako rango yo madondhog go Yesu. Chieng' mokwongo mar sap makati ma ok ketie thowi, jopuonjre Yesu nodhi ire, mopenje ni,
"Ere kama idwaro ni mondo waikni e sap Pasaka?"
Nodwokogi niya,
"Dhiuru Jerusalem ir ng'at moro, mondo uwachne ni, Japuonj owacho ni sane osechopo, kendo obiro chamo sap Pasaka e odi kod jopuonjrene."
Jopuonjre notimo kaka Yesu nowacho nigi, mi gidhi giiko Pasaka. Kane koro piny oseyuso, Yesu nobet piny kod jopuonjrene 12 mondo ochiem, kendo kane oyudo gichiemo nowacho nigi niya,
"Awachonu adier ni ng'at achiel kuomu biro ndhoga."
Kane giwinjo kamano, chunygi nochandore malit, mi moro ka moro openje ni,
"Ruoth, en an koso?
Ruoth, en an koso?
Ruoth, en an koso?"
Yesu to nodwokogi niya,
"Ng'at achiel maluto lwete koda e tao kuomu, un ji 12 ema biro ndhoga. Wuod Dhano biro tho mana kaka muma wacho, to mano kaka nodok malit ni ng'at ma biro ndhoge. Da obedo maber ni ng'atno ka dine ok onyuole."
To Judas, mane biro ndhoge, nopenje niya,
"Japuonj, ane ng'atno koso?"
Eka Yesu nodwoke ni,
"Isewacho."
Kane gichiemo kamano, Yesu nokawo makati, mogwedho, eka nong'ingo, momiyo jopuonjrene, kowacho niya,
"Kauru, ucham. Mae ringra."
Bang'e nokawo kikombe, kendo kane osegoyo ni Nyasaye erokamano, nomiyogi kowacho niya,
"Madhuru duto, nikech mae remba, mochwer ne ji mang'eny, kitimo nigigo winjruok gi Nyasaye mondo owenegi richogi. Awachonu ni chakre kawuono ok nachak amadh divai ngang' nyaka chop amadh divai manyien kodu e piny wuora."
Bang' mano ne giwer, to kane gisewer, ne giwuok gidhi e Got Zeituni. Eka Yesu nowacho nigi niya,
"Uduto ubiro ringo uweya gotienoni, nikech gima ang' notimrena, nimar ondike muma ni, ananeg jakwath, mi rombe noke. To ka osechiera, to natel nyimu adhi Galili."
To Petro nodwoke niya,
"Kata ka ji duto ringo weyi nikech gimotimoreni, an to ok naweyi ngang'."
Yesu nodwoke ni,
"Adier awachoni ni, otieno ma kawuononi, kapok thuon gweno okok, to ibiro kweda didek."
To Petro nokone niya,
"Ooyo, ok nakwedi ngang', kata ka ochuno ni nyaka tho kodi."
Jopuonjre mamoko duto bende nowacho mana kamano. Bang'e, Yesu nodhi gi jopuonjrene kama iluongo ni Getsemane, miyo wacho nigi niya,
beduru kaeri, ka anto adhi kucha mondo alem.
Nokao Petro gi yawuot Zebedi ariyo odhigo. Eka chunye nochako doko malit, ka oparore ahinya. Nowacho nigi niya,
chuny lit ma an go lich, madwaro mana nega. Beduru ka, kukonya rito.
Eka nochwalore nyime matin, mopodho piny auma, kolemo niya,
awuora, kanyalore to kikombe mar masira ni mondo kadha. To kik obed kaka an ema dwaro, to mana kaka in ema idwaro.
Eka nodok ir jopuonjre ne adek kande, moyudo ka nindo oterogi, mi owacho ni Petro ni,
kara unindo, ok unyal konya rito kata mana kuom saa achiel kende. Beduru kuneno mondo ulem, kik udonje tem. Adier, chunyo yie, to ringruok ema nyap.
Yesu nochako dok mar ariyo, mi olemo niya,
wuora, ka kikombe ni ok nyal kadho maka madho, to gima idwaro ema mondo timre.
Ne ochako oduogo, monwang'o ka nindo chako terogi, nikech wengegi ne pek. Ne oweyogi, mi ochako dok olemo kendo mar adek, konuoyo mana weche mane osewacho mokwongo. Bang'e ne ochako duogo ir jopuonjrene, mopenjogi niya,
pod uninda ninda kuyweyo? Winjuru, sakoro chiegni mibiro chiwe wuod dhano e lwet joricho. Chunguru, wadhiuru. Ero, jandhokna osekayo machiegni.
Kane Yesu pod loso, Judas, ma achiel kuom jopuonjre 12, notucho gi oganda maduong' man gi ligengni kod arunge, koa ka jodolo madongo kod jodong oganda. Jandhokne nosenyiso jogo gima obiro timo, kowacho nigi niya,
ng'at ma ang'a moso kanyodho e en, makeuru.
Kamano Judas nodhi ir Yesu piyo piyo, monyodhe, komose ni,
misawa, japuonj.
To Yesu nowachone niya,
omera, timatima gima okeli.
Eka jogo nobiro momako Yesu matek. To ng'at achiel kuom joma ne nigi Yesu norieyo bade, mowuodho liganglane, mochadhogo it jatich jadolo maduong' oko. To Yesu nowachone niya,
duok liganglani e olalo, nikech ji duto makao ligangla notho mana tho ligangla. Uparo ni ok anyal kwayo wuora, mi orna piyo piyo malaika mang'eny moloyo gend lweny 12? To kaka mano, to wach muma mawacho ni gigi nyaka timre, dichop nadi?
Sanogo Yesu nowacho ni oganda mane obiro noniya,
ere gima omiyo ubiro na gi ligengni kod arunge, ka joma dwaro jamecho? Pile yande abet ka apuonjo e hekalu, to ne ok umaka. To magi duto otimore mondo wach mane jonabi ondiko ochop kare.
Eka jopuonjre ne duto noringo moweye. Joma ne omako Yesu notere e od Kayafa, jadolo maduong', kuma ne jopuonj chik kod jodong oganda osechokore. To Petro noluwe gi chien nyaka laru mar jadolo maduong'. Nodonjo kanyo, mobet piny gi jorit, mondo owinja ne giko mar wachno. Jodolo madongo gi jobura duto ne dwaro weche mag miriambo ma digidonjgo ni Yesu mondo onegi. To ne ok ginwang'o wach moro, kata obedo ni joneno mang'eny mag miriambo nobiro kamano. To mogik, ji ariyo nochung' e nyim jobura, mowacho niya,
ng'atni nowacho ni onyalo ketho hekalu mar Nyasaye, mi kendo ochak ogere kuom ndalo adek.
Eka jadolo maduong' nochung', mopenjo Yesu ni,
ok idwoke wach moro kuom weche ma jogi donjo nigo koso?
Yesu to noling' aling'a thi. Jadolo maduong' nowachone niya,
aketi mondo ikwongri gi nying Nyasaye mangima. Nyiswa ne ka in Kristo, wuod Nyasaye.
Yesu nodwoke ni,
ero, isewacho, to awachonu ni chakre kawuono, ubiro neno wuod dhano kobet e bat korachwich mar Nyasaye manyalo gik moko duto, kobiro e boche polo.
Kane jadolo maduong' owinjo kamano, noyiecho lawe, kowacho ni,
oseyanyo Nyasaye, koro ang'o momiyo pod wadwaro joneno? Ero, usewinjo kaka oyanyo Nyasaye, un uneno ang'o?
Ne gidwoke ni,
Nyako tho.
Bang'e ne ging'udho kuome olawo, mi gigoye adhum, kendo githale, ka gipenje ni,
"In Kristo, unwa ne ng'amo goyi?"
To noyudo Petro obet oko e laru. Jatich moro ma nyako nodhi ire, mowachone niya,
"In bende ne in kod Yesu ja Galili."
To ne okwere nyimgi duto, kowacho ni,
"Ok ang'eyo gimiwacho."
Eka noa kanyo, modhi e dhorangach. Nyako machielo nonene kuno, mowacho ni joma ne ni kanyo niya,
"Jali bende ne ni kod Yesu ja Nazareth."
To ne ochako kwer kendo, kokuong'ore niya,
"Ok ang'eyo ng'atno."
Bang' kinde matin, joma nochung' kanyo nosudo machiegni, mowacho ni Petro niya,
"Kweri ane ka ok in achiel kuomgi, nikech dhok miwacho ema fwenyi."
Eka nochako kuong'ore, koramo ni,
"Ok ang'eyo ng'atno."
To gi kanyo nothuon gweno nokok, mi Petro noparo gima ne Yesu osewacho ni,
"Kapok thuon gweno okok, to ne kweda didek."
Mano omiyo Petro nowuok oko, moywak malit.